min calmini kala keeɓiɗo oɗo wattu mbiyanno e yewtere actuide jeune do studio tabani yo kala cakkita e yontere wonani o gappari haala Oumar mbiyan waygalo Mamadou Sama Seku. Oumar waygalo no mbaɗɗa?
Mbiɗa selli Basu Fouad SMB Seku
jasude sukaɓe.
Alhamdulillah,
bisimilla ko jonɗami Ley Mbasu o.
So watti jungal Ley Mbasu o, sembe kabaruji ɗi anni hollitidiwiɗi windade ɗum woni koɓe noddita ravek ko yimɓe hanɓe wattade ɓe sukaɓe wattu joni ɓe kali windede ɗum woni sukaɓe hillifaɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi fedde nde noddita rena zem de hollitiwiɗi oɗo kabar lobbo saabi de ɗum latto sababu soɓe keeɓa carte nina. Yewtere meɗen e noddirte mini mag nde en jarano kabaru ko nayri bangal kurtunguji arande kañe ñalawma hannde noon garen timminiren birki sembe calɗi.
Jawara fere windugol inde men sukaɓe joni ɓe wottude fuɗɗi ñande goho lewru avril dow tatae leydi ndi fof
no jokkititte faale capantete goho lewru mai waroru ndu sembe seko hollitindi wiide fedde nde noddirta ɗum région national de la jeunesse di Mali rena zem wihi ɗum latto sababu so sukaɓe keeɓa carte ninaɗe wattu joni o ɗum latto sababu ɗum so dañi koɓe keeɓi haqqeji mabɓe. Keɗɗen kanko noddirte Aliou Gueye o yo kanko laami ndeɗo fedde komo sifi dow hen dow faccitago Ali Sisi.
Ɗo wallan sukaɓe fa heewi ɓe duɗmiɓe e yettaki noon waɗoɗe woti yahde so yuɓɓoyo ɗum latto sababu e jooɗi maɓɓe ɗu yahde waɗoɗe woti ɗum ɓiɓɓe leydi ndi fuu woɗani ɗum fuu ana hani wadde ɗum nde leydi Malindi e mangal muɗum fuu wakkati fuu no keɓuɗamu aɗa jogui hakkegaji maɗa fuu yahde waɗoɗe woti ɗum nafa muɗum ana mawni sanne.
Jawdo fere jahan joni to tumiñaton ley laamu musiguɗo wutugol funteji na wondi waɗede wakkati joni o.
Sukaɓe jokkol wonɓe tonɓe ɓe gondi wadde ɗiɗo immadaraji faɓe cakko kasaraji kammu ko watta toon wakkati fuu so fonceji mabɓe ɗi uddi fa keɓen famtade keɗɗen mon kanko noddirte ɗo pronobi Baya o yo kanko laami fedde sukaɓe jokkolɓe to tominato komo sifi ɗo hen do faccitago Ali Sisi.
Kolle ñalawma o woni yaltinde tunnele ɗe iwdere lugge to jiyameji ƴeɓɓorto min gallure tumiyani landin ɗiɗo immadaraji yalla miɗe keeɓa laaɓinde gallure tumiyani somin ƴeewi toɓo rowande jiya naate yimɓe fa heewi tumiyaɗo fuseji ɗi ana heewi loopi jiyanɗa wawano ƴaɓɓali ɗum saabi so mbiɗa hen wajiɓe juuɗe amin gala immadaraji min tawta yimɓele mbawɓe faɓaɗen yalla miɗe keeɓa altinde tunnele fuseji ɗi fa jiyanɗa heeɓa ƴaɓɓali.
En jahande yewtere meɗen minimag jawno fere ndeɗo yontere mbiyana mi manna minimag meɗen nane yowi dow kabaru kurtuŋoji.
A wofo e fe sembe seko wattu joni en jottiki ɗum woni andamɓe leydi ndi fa yettu yo andamɓe kabaru no tarikiji leydi meɗen ndi wori sukaɓe roɓe arande kañe ɓe joni ɓe yalla hoɗo fuu sendiɓe kurtunga arande kañe ko hande hoɗo fuu sendi ɗum. Keɗɗe mo kanko noddirte ɗo madame Jabate Fatoumata Djoumbana yo goto e andan ɗo no kabaru fina tawaji ɗi gori le leydi meɗen ndi komo sifi ɗo hen dow faccitago Ali Sisi.
Le mariage d'avant et de maintenant c'est carrément différent hein. Les contextes ne sont plus
kurtunoji arande e kurtunoji jon en certi wakkatiji de walda hodo sabjo yimbe anayo sukabe rewbe hande be woni be jogaki munyal de kurtum wana non min kambiram min dum mo fu darna mudo ana he wana sukabe rewbe tan fay sukabe worbe kanyum en du wana landinibe sukabe rewbe be du non wordi sukabe rewbe hande be yimbe jangube e be jogi diplome ngaji e be jogi ande e juduma be be kana tampude yalla indirabe ɓe ana jogino muñal sanne ɓuɗe sukaɓe rewɓe hande ɓena ɗum ko Allah waɗi eɓe jogino muñal sanne inniraɓe amen ɓe jaɓɓi huɓɓude kulleji fa heewi ga worɓe nenɓe ɗu ana serti worɓe hande ɓe worɓe nenɓe ana teddinanno rewɓe mum fay so ɓe ngala fay hunde koɓe dokkataɓe hoore galle hoore galle wonno debbo ɗu debbo wonno rewɓe hande ɓe yoppi fa laaɓi hurtagol woni sukaɓe rewɓe ɓe milta ko fay sagguinde fotire galle mumen ɓe anda fay hono suuɗu landinirte minen mi golli golle amen arande e galle amen min gaɗi huɗo hani waɗede yalla rewɓe hande ɓe ana heeɓa muñal nde e suudu muɗum rewɓe ana hani leyɗinade rewɓe ana hani famude wiide ɓe rewɓe debbo ana hani tappude becce muɗum wiya kañum woni joon suudu yalla worɓe ɓe du wawa faɓade rewɓe ɗe oɗo golle no worɓe ɓe du ana hani andude wiide kañum en woni hoore galle eɓe kani yurmade rewɓe.
Jawno fere mbiyanno cilol gooɓol yambere lullirde festival hip hop Sahel fuɗɗi.
A wofo e fe sembe seku ndeɗo yambere arandere fuɗɗi le goɗum timayanle tati lewru avril ndu nokku noddirte ɓe ñafinki le région Tumbuto o heejoji kewɗi ɓe anni wadde ley hen ɗum woni kamɓe jimoɓe hewɓe garana jottoyo toon rappere en wonɓe ley oɗo cercle ɓe gaɗan do hen immadaraji du ko nayri bangal no ñaw coronavirus o worri ɓe gaɗa do hen immadaraji goɗɗi kasen du ko nayri bangal haalaji jaam e deƴere ɓe mbi ko ɓuuri rappere en gonɓe ley cercle o capanɗe nayyi on tawete lelngal ɗo kawrital keɗɗe mo kanko noddirteɗo Boubacar Assoum Asko Faré kanko laamil ngal ɗo festival ngal ɓe noddirte hip hop Sahel komo sifi dow hen.
mbiɗe jiɗi hawrintinde artiste en jimoɓe fuu yalla eɓe keɓa andede lelmalide mangal muɗum fuu fa kamɓe ɗuɓe keɓa faabade golle jan e dewral nde leydi ni. Min yiɗi wallude ɓeɗo artiste en jogiɓe andal sanne, yalla eɓe keɓa andede lelmalide mangal muɗum fuu fa kamɓe ɗu andal maɓɓe ngal dañen ko nafiɓe. Artiste en ɓe waran waɗa fijoji nde balɗe tati ɗi, cercle goto fuu waran wadde fijo muɗum, keƴaɓe cercle ɓeɗo artiste en fuu waran halde haala jan e dewral. Minen artiste en ɓe ɗum miɗen jiɗi faabade golle jan e dewral nde leydi ni.
aywa umay wagarogala mbiyan nokkuji ɗi mbawɗen yaade mum e cakkito yontere nde.
Noon wori koɓe noddirta Bama arɗo Bama ko ɗo ɗum waɗan nokku noddirtede place de cinquantinaire kikiɗa hannde n yimoɓe hewɓe kañen kaani tawede toon, kanko noddirte ɗon Mbouye Koyte fa yettoyo Oumou Diarra kañi e Derkeb e Mani Bella fa yettoyo Doudou kañi e tonton Flani.
Siki wala sukaɓe hewɓe jahan toon hannde salla.
Noon wori sembe seko hewɓe jottoton ɗum fuu fota du hono yiɓɓe yambereji ɗi kay
e jaaha yettere meɗen birki sembe calɗi. Jawdo feere karutal 8ème journée championnat ligue mbiyen waɗi yontere ƴaɓɓine nde nden jawuji mum o heɓatama
oɗo ñalawma jettoɓe mo noddirta 8ème journée e mbiyan tan LC Ba wakkande heɓno US Buguni nde ɓe gaɗa e fewi yurmede ɓe gatti ɓen baddi jeegon baddel gotel tan keeɓi. AS Police du hawi AS Douane 1-0, ñana du hawi yelen 2-0 Stade Malien de Bamako, kañe USC Kita gaɗi 0-0 nde on ɗo wattu fuu du Isfas kañe AS Bakary Diandou gaddi 0-0
tama won maccuji ɗi sarta tama
sikke wala lay hen maccuji carta ɗiɗum woni AS Dougou wolon wila waran hawrite AS Douane alal bare warorde yelen olympique du waran hawra e COB le on ɗo wattu goto joli ba asi waran fiida e AS Black Star.
Jawdo feere tawatara ƴaɓɓina nde lartigui mbiyan timmoɗe ɗi woni qualification coupe d' afrique des nations hitande 2021 kamɗo waɗede to leydi Cameroun le hitande 2022.
Noon wori e mbiyan guelle jaaɗe ley hen inde anditeɗe kay Mali ana ley hen fa yettoyo Algérie, Côte d'Ivoire, Égypte, Sénégal, Ghana, Nigeria, Kanye, Maroc et Tunisie fo ana ƴaɓɓiɓe ila arande ɓe. Ko sakiti ko duyama Guinée Bissau, Éthiopie, Mauritanie kañe du keeɓi ƴaɓɓade.
Jawdo feere miwiya ɗum timminta yewtere meɗen hannde nde.
Noon mbireten jaati kala sukaɓe ɗo ɓe gooni le Mali fo e manggal muɗum en jootiɓe yewtere meɗen e noddirten tous o grande ene wara ɗo e seeɗa ɗum waran ɗum ko noddirten le Franco Pel ko solanɗo jaaɓi ɗum yowata ɗo beme andeɗe. Yeah.